Testando inclusive meni Nguzi tu Wafigo mlaga Watisi ailanda Nasis paza Nguzi tri Ya isu angena Umcheke angena Na uya gena Nguzi four Wangenu teba
Take no pee, see the dealer, ha, sell his skeleton.